munagona ago nchibarala cha boma.
Exclusive from malawichoose.com.
Munagona ago nchibarala cha boma. Waona anthu akubula ndululu. Abambo misonzi masaya ili mbwe. Wankulu osabilira misonzi mbwe. Musamajombe kukachisi, musamajombe. Ndekukacha mudzigwada nkuthokoza. Mukamadya mudziyamba kumwamba mwatamanda. Chakudya anthu akukanika kudya linacho. Abambo akulira ngati ana misonzi mbwe. Mudziyamika phiri, mudziyamika. Munagonako nchipatala cha boma. Waona malo osambira ndodzithandizira. Fungo losayamba uve waphwe. Koma ulibe chisankho kuyenera kupita konko. Osamazemba kusala kudya osamazemba. Ndikuti munagonako nchipatala cha boma. Lanu vuto kulipeza nkuzidwa kuti mankhwala koma kulibe. Wafuna machiritso satu pa mutiyendereso la mawa sabata. Kapena nokha ntera mukagule. Musamayende wopanda Yesu musamayende. Ndekukada musamagone ngati njinga. Mungatope bwanji musamagone kumwamba musana thokoze. Zofunda zodula koma anzanu tuulu akulisowa. Mudziyamika mama mudziyamika. Munagonako nchipatala cha boma. Kucheza ndi wanu neba mawa kuona nsalo atavindikira. Omudwa zika ndi misonzi kufunirani zabwino akulongeza taketi zovala. Musamacheze za Yesu musamacheze. Munafikako nzipatala za boma. Kuwapenya odwala opanda odwazika. Mwachifundo akupempha odzipereka wasambitse. Mtima wofuna utasamba okha koma thupi lili kukana. Musamakane zakumwamba musamakane. Ndekukada musamazembe kuwawerengera ananu mawu ambukulo opatulika. Kuwauza mumawakonda Ambuye akhale nawo. Kupempherera odwalika nkupempherera ena ofutika. Musamalephere wawa musamalephere. Kodi munagonako nchipatala cha boma ndifunseso. Kuwuzidwa mabedi adzadza pepani mugona pansi. Usiku wonse ukhalira kumva thamangana na mwino kuno sizili bwino. Akamabwerera kwinanso dzandionereni mwana na mwino dzandionereni mwana. Sinu amuyaya bwana musamasimbwe. Munagonako nchaboma chipatala. Kukumana ndana mwino odzipereka. Kukuthandizani angathere mkati mwa zipangizo zoperewera. Mudziwapempherera iya mudziwapempherera. Ndemukaona aliyense ofala makaka oyera kuchipatala. Ngati muli naye fanta ngulireni mukunthokoza. Akugwira ntchito yovuta malo mosakhala bwino zipangizo zoperewera. Mudziyamika bwana mudziyamika. Ndithu malipiro awo ngochepa koma kulimbana ndi nthenda zokwiya mkati mwa zipangizo za mayomayo. Mudzithokoza bwana mudzithokoza. Kodi munagonako kuchipatala cha boma inu mabwana opanga ziganizo. Kwaona mmena uperewerera ogwira ntchito kumeneku. Ana chiphunzirire koma ntchito osawalemba. Chibwana nsamachulutse chibwana nsamachita. Ndikuti munagonako nchipatala cha boma adona. Kwaona ogwira ntchito asakugona mpaka mbembembe. Mukhala bwino chiyembekezo akupereka kwa munthu otheratu. Akamalira za malipiro mudziwamvera. Ndemukamagona nyumba za ofofo. Mamedical scheme ataliatali msamayi wale. Imafika nthawi ndi nyengo yotapo uli palibe nsonga chite kuoposaposa ukalowa nchaboma chipatala. Mukonzeretu zinthu mzipatala za mphawife mukonzeretu. Kumbukirani mmodzi mwa atsogoleri athu zitavura nathamangira naye kuchaboma chipatala padzana. Zatonse izi nzatonse. Kodi munagonako chipatala chaboma.
Exclusive from malawichoose.com. Another one.